icyo leta y'u Rwanda ibivuga nuko mbere na mbere intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri hagati y'ingabo z'icyo gihugu FARDC n'umutwe utwara gisirikare wa M23. Ni intambara rero y'abanyekongo hagati yabo. Nta ruhare u Rwanda rwifitemo, nta n'uruhare u Rwanda rushaka kugira muri iyo mirwano ibera muri kiriya gihugu. Uruhare rundi ahubwo twagira turaza kuruvugaho, gusa ahubwo iyo twahera nuko ahubwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagombye gusobanura impamvu ingabo z'igihugu cya FARDC akenshi zinarwanya zifatanyije na FDLR cyangwa se n'abahungiye mu Rwanda interahamwe bajya bafatanya, bakaba bararashe ku butaka bw'u Rwanda tariki ya 19 z'ukwa gatatu 2022 n'ejo bundi tariki ya 23 z'ukwa gatanu 2022. Ibyo ngibyo nibyo yagabanje kubanza gusobanura aho kwihutira kuvuga ngo Rwanda rufite uruhare urwo ari rwo rwose muri iriya ntambara. Kandi u Rwanda nk'igihugu cyarashweho gifite uburenganzira ndetse n'ububasha bwo kuba narwo rwasubiza Rukarasa, ariko ntabwo rwabikoze kuko icyo rugamije ni gufatanya n'ibindi bihugu hano mu karere mu gushakira igisubizo gifatika kirambye cy'umutekano muri kano karere ukomeje rimwe na rimwe kuba wahungabana.
Ariko se bwanare mu kurarinda kubona ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirasa uburi kabiri ku butaka bw'u Rwanda, hakagira abaturage bakomereka ndetse n'imwe mitungo yabo, amazu yabo agasenyuka, n'ibyo batunze bikangirika, u Rwanda ruzategereza kugeza ryari kugira ngo rubone ibisobanuro bihagije?
Icyo ni kimwe kuri iyo myitwarire y'u Rwanda cyanagombye kwerekana yuko ibivugwa nta shingiro bifite, kuko niba koko u Rwanda rwari rufitemo uruhare, niba u Rwanda rwari rushyigikiye uwo mutwe bakarurasaho rimwe kabiri, rwaba rubonye impamvu, rwaba rubonye imbarutso yo guhita rwinjira mu mirwano. Ntago rero u Rwanda rubikora kubera yuko hari mekanisme cyangwa se urwego rwashyizweho mu gukemura ibibazo nk'ibyo ngibyo. Iyo mekanisme cyangwa ubwo buryo cyangwa urwo rwego ruhuriyeho u Rwanda ruhuriyeho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rero ruhitamo gukoresha ubwo buryo, gukoresha mekanisme, rukabaza ibyo bibazo, rukavuga kuti muri iyo mekanisme duhuriyemo kuki murimo murasa ku butaka bw'u Rwanda, rutegereje ibisubizo kuko rugomba kuzabona ibisobanuro, nicyo ubwo buryo bwashyiriweho. Ntabwo rero nta mpamvu yo guhita u Rwanda rwihutira kurasa cyangwa kujya mu mirwano, kandi hari uburyo abantu bicara bakaganira kugira ngo barebe ko ibisubizo ibibazo byabonerwa ibisubizo.
Ariko hari abaturage batuye muri utwo duce tuberamo imirwano, hari abavugiye ku ijwi ry'Amerika, ndavuga bari ahitwa Kanyarucinya, ko babonye aba rwanyi ba M23 binjira muri Kongo baturutse mu Rwanda. Ayo makuru yo muyavugaho iki?
Ayo makuru rwose nkuko maze kubivuga nta shingiro afite, nta mpamvu yo kugira uruhare cyangwa se yo kuvuga ngo abantu muri M23 baturutse mu Rwanda. Nkuko maze kubikubwira nkubwiye yuko banarasa kuri teritwari y'u Rwanda, banarasa ku butaka bw'u Rwanda, u Rwanda ntirurasa. Nta mpamvu rero yuko rwagira uruhare muri iyo mirwano. Hari uburyo bwo gukemura icyo kibazo, abaturage bashobora kuvuga ibyo bashaka, bashobora kuvuga bakurikije icyo bagamije, ntawamenya impamvu babivuga, ariko pozisiyo rwose y'u Rwanda irasobanutse nk'uko maze kubivuga. Pozisiyo ya guverinoma niyo ngiyo, nta ruhare twifuza kubigiramo. Uruhare guverinoma y'u Rwanda ishaka kugira mu kibazo kiri hariya ni ugushaka ahubwo umuti w'uburyo izi ntambara z'urudaca zahagarara.
Uko intambara igenda isatira u Rwanda irabera mu duce twegereye u Rwanda ku mupaka, ndashaka kuvuga hariya Sabyinyo, Bisoke, Karisimbi na Mikeno, biramutse bikomeje kwegera u Rwanda cyane, u Rwanda ruzabigenza gute kugira ngo umutekano w'abaturage ukingirwe?
Icyo nakubwira ni uko intambara yatwegera itatwegera, umutekano ni wose ku butaka bw'u Rwanda, umupaka urarinzwe nta kibazo gihari. Bibaye ngombwa rero yuko u Rwanda rugomba kugira icyo rukora cyakorwa kuko ruhora rwiteguye. Ariko nkuko nabivuze uyu munsi, nubwo hari ibisasu byarashwe ku butaka bw'u Rwanda, nta mpamvu y'uko u Rwanda rusubiza na rwo rurasa, kuko hari uburyo bwo kuganaho abantu baganirira ibyo bibazo. Ibihugu byombi nibyo byashyizeho ubwo buryo, hari n'uburyo bwaguye nanone ntago ari uburyo bumwe buhari baganiramo ibyo bibazo. Ntekereza ko ntago rirarenga ku buryo wavuga ko u Rwanda rugomba narwo kwinjira mu mirwano. Gusa icyo nabwira Abanyarwanda by'umwihariko nabizeza nuko umutekano ari wose mu gihugu urarinzwe, kandi n'inkiko z'u Rwanda zirarinzwe uko bikwiye.
Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu haye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.